Otile Brown, ta la 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 la. Otile Brown, unanisikia kaka. Wako shabiki mkubwa tena, naimba muziki like a boy toka Makunga tena, ningali mbichi soko nauza mitumba ili nipate riziki. Sifichi itawafura shivo kinita mjini, wimbo wako Regina ulitamba tena sana, ukanipa matamanio kujiunga music industry.